taka pesti kaka funa nyumba ndika mangira sose ndika pangira ine sindi pangira gadi zanga zikuteka na wezi kufambila mesa iwe ndine tima mvana kuchopa ndili na koti gawana mesa umandiko kandika magwanga matinda foko umandikanka iwe sininga kutayo mva nivo iwe ndiwe zango mva kupula kwanga uza sangala ndine izeki wako ndiwe Jacobu wanga nati iwe ndiwe zanga aditi zimvana usa ndienda jambali wezi dikafika tukutali usa ndilengela somba ngari jina mwari iwe ndi nzanga sindinga kuike panja iwe ndi mbale usa nama sundi konda ndika sanja iwe ndi nzanga sindinga kuike panja iwe ndi mbale usa nama sika futa usikamba iwe ndi neo ndi chagogo izegi ndi chagogo Mpaka nakufa Kuma iyo kumfa Kuma ndi mbila ngati safuta Osa finyika siweka koket Sunga kaleba singatika stonken Kala patopu ndiwe chiloket Tafutika tipake zonses Anzanga osa makala ni manta Mandi jesa na numuka sanja Zigaenda manduza mkanga Ndi kubwela kongo koza kumasamba Fuu, olo ndita fire fire Chakutali kutamangi safailo Iwe ndiwe nzanga sindiza kuiwala Ndine ise kiwako Iwe ndi nzanga, ndi nzanga Sindinga kuike panja Iwe ndi mbale osanama Sundi konda ndika sanja Iwe ndi nzanga, ndi nzanga Sindinga kuike panja Iwe ndi mbale osanama Sika futa usikamba Iwe ndi neo Ndi chagogo Izeki ndi chagogo
Ndani ndekhandi kuti yanga kuti ngati ine ndili izeki ndekuti nzanga ndi Jacob nene kandipite kunyumba kwache ndikale ndinapita ko koma akandiziwa bibali